coaster. Yeah.
Hiyo coaster.
Asa kupendwa nila. Pendwa nila. Tawe mweusi unanga. Cheupe choka. I've been waiting for you. Tuwe pamoja. I've been searching for you. My number moja. Yani nampenda mpenda.
Nani?
Sichana moja. Nampenda mpenda.
Nani?
Sichana moja. Yani mimi na we. Mimi na we. Mimi na we. Mimi na we. Yeah, your body's cute and important. The way we dance a lingo. Your body's cute and important. Yeah, yeah. The way we dance a lingo. Na see your face kila napokuona mina tepeta. Na see your face kila napokuona mina legea. Nikiwa na we penzi linapendeza. Wengine misioni umeniweza. Hata nisile mwili mina neneva. Nishinda kifuani ukinidekeza. Misinaga muda wa kupere pesa. Napo imba baby zidiwe kucheza. Yani nampenda mpenda.
Nani?
Sichana mmoja.